Numeri 12 verse 1. O Miriam no Aaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa kwesifazane wakwaKushe amthathile ngokuba wayithathile isifazane wakwaKushe. Verse 2 bathi imbhalo uJehova ukhulumile kuMose kuphela na? Akhulumanga nakithi na? uJehova wakuzwa. Verse 3 kodwa lowo muntu uMose wayemnene unabo bonke abantu abasebusweni bomhlaba. Verse 4 uJehova wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose naku-Aaron nakuMiriam wathi wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana baphuma bobathathu. Verse 5 uJehova wehle esensikeni yefu wama ngasemnyango wetende wabiza u-Aaron noMiriam baphuma bobabili. Verse 6 wayesethi yizwani manje amazwi ami, uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono ngikhulume kuye ngephupho. Verse 7 inceku yami uMose kanjalo uthembekile endlini yami yonke. Verse 8 ngiyakhuluma naye umlomo nomlomo wokusobala kungami ngamazwi ayimfumbe. Isimo sikaJehova uyakusibona, anesabanga ngani ukukhuluma ngenceku yami uMose na? Verse 9 intukuthe kaJehova yabavuthela wayesemuka. Verse 10 ifu lasuka phezu kwetende bheka uMiriam wayenochoko enjengeqhwa. U-Aaron wambheka uMiriam bheka wayenochoko. Verse 11 u-Aaron wathi kuMose, oh Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobuwula nangalokho esone ngakho. Verse 12 ake angabi njengofileyo onyama yakhe idliwe ingxenye nxa ephuma esizalweni sikanina. Verse 13 uMose wakhala uJehova wathi, oh Nkulunkulu, mawuphulukise ngiyakuncenga. Verse 14 uJehova wathi kuMose, uma uyise ebemkhafulele ebusweni ubengebe namahloni izinsuku ezisikhombisa na? Makavalelwe ngaphandle kwekamu izinsuku ezisikhombisa, ngasemva kwalokho uyakubuya ngeniswe. Verse 15 uMiriam wavala ngaphandle kwekami izinsuku ezisikhombisa, abantu abahambanga waze wabuyiswa uMiriam. Verse 16 ngasemuva abantu basuka eHaserothi bamisa ehlane lasePharanu.